Mazima mama no gosobya ngana mfumbiro musajja wange yade mukuru yade muchafu naye mama wansubye dyeryo kiribe dande funo mundi Kitengiche mama atejukira ebingi bye yatua yade walaba kata sana na yekulu agenze nali musime ampase bambi tubefe mama wande sao musajja wange gwengo yagala nonyo muvubuka songa mazima nze nali mwagala kati nonjagala taiteriwa engate akakondo nayo njagala tompita mulalu ngako wansobya mama wande sao musajja wange gwengo yagala nonyo muvubuka songa mazima nze nali mwagala kati nonjagala taiteriwa engate akakondo nayo njagala tompita mulalu ngako wansobya Mazima zenali mwagala kati nonjagala taiterwa ngate akakondo nayo njagala tompita mulalu ngako wansobya mama wande sao musajja wange gwengo yagala nonyo muvubuka songa mazima zenali mwagala kati nonjagala taiterwa ngate akakondo nayo njagala tompita mulalu ngako wansobya